President Yoweri Kaguta Museveni nasema na Uganda okoma okwenyuma n'enyigire mu nteekateeka ezireeteddwa gavumenti okusobola okumalawo obwavu. President okwogera bino asinzidde mu lutuula lwa Paalamenti bw'abadde ayogerako eri eggwanga era n'ategeeza nti gavumenti etaddewo enteekateeka eziwerako okuwagira abantu okuva mu bwavu omuli PDM, Operation Wealth Creation, NADS nga ne bannamakolero yabateerawo ensimbi ku UDB. President era agambye te gavumenti yakuteeka obuwumbi 16 mu banka ya UDB okusobola okuwa abasuubuzi ne bannamakolero ensimbi ez'okukola emirimu ku magoba agawansi era n'agattako ky'okufuna ensimbi ez'okukola emirimu tekikyali kizibu.
In this speech I've spent more time on agriculture. It's not because I'm not aware of the other sectors, but this is where many of our people can all move more easily. This is why I'm emphasizing it, especially for you, the new members of parliament. Now, the main problem I have seen in all these 65 years when I have been active, it has been obutamanya, ignorance, and okwenyoma. Africans underrate themselves. They like what other people do. They don't know how useful what they do is.
President era saiba na Uganda okongera okwenyigira mu bulimi okuvaamu ensimbi.
They had no idea of money. I would go over early in the morning to see my cows, and by 9 they would be sitting in the trading centers on the verandas. Mulumutya banange tuli bulungi mukola ki tuliawo. They are just there. They are doing what? Tuliawo esente muzijawa ate munange tuzilawa. Money is not seen. Mpozo otuwa yaka senti. That's what they would do. They would ask me for money. So I really started fighting with those people. So please donate your own money. Now I'm very glad that all the initially the homesteads were 1,300 I think. Now they are 2,448. They all are in the money economy.